ba sente ba magumbula ne ba kansala ba okwetoola eggwanga Uganda kukyagenda maaso olunaku olwaleero mu disitulikiti ye Kalungu abalonzi tebannajjumbira bulungi yeno musasi waffe Kalungi Martin yalondodde okulonda kuno.
Newankubadde nga ebikozesebwa mu kulonda byatuusiddwa mu budde, bo abalonzi babadde bakyali bamuswaba ddala wana mu disitulikiti ye Kalungu. Tutuuseeko ku bifo ebironderwamu okuli ku ssomero lya Buyikuzi Primary School mu ggombolola ye Bukuula, ekitebe kya Town Council ye Rukaya, ku ssomero lya St. Augustine mu Town Council ye Kalungu n'ebifo ebirala bingi nga balondesa bo we bali kyokka ng'abalonzi wajjomomu. Disitulikiti ye Kalungu erina amagombolola ana okuli eggombolola ye Kalungu, Lwabenge, Bukuula n'ekyamuliibwa nakwosa n'ezi Town Council ziwera ddala ssatu okuli Town Council ye Rukaya, Kyamuliibwa ko ne Town Council ye Kalungu. Mu magombolola gano buli ggombolola erina abagivuganyako okugikiikirira nga ssentebe abaweerera ddala nga Town Council ye Rukaya eriko abaagala okubeera bammeeya aba Town Council eyo abaweerera ddala munaana, ate ye eggombolola ye Bukuula abaagala okubeera bassentebe abavuganyako bali mukaaga, Town Council ye Kalungu nayo bali mukaaga, e Lwabenge kuliko bana so nga ate Town Council ye Kyamuliibwa waliyo basatu. Eggombolola ye Kyamuliibwa eriko abaagala okugikulembera abaweerera ddala babiri so nga ate eggombolola ye Kalungu nayo abavuganya bali mukaaga. Embeera ya kimpowoozi nnyo era nga tewannabeerawo kusoomoozebwa kw'amaanyi ku byawo n'ebyokwerinda binywevu ddala. Nze Martin Kalungi, muzzukulu wa Kasujja, ndi eno